katura Yeso mfuga kuku kafuga chua Bimacho kama njugu sauti dula Kampapasa nyigo kwenye mkia
Nobu.
Aya bi, pinua kama unafua Bi, pinua kandiki natua Bi, pinua kakukwa na dunua Bi, kembele ya mabugu Asa, pinua mkia kama kunguni eh. Shemaga chonja ufunguri eh. Isi hakunaga kule mbinguni So, okoto licho dondosha mafuso Ninakata kona Fuso, ninakata kona Dawa ipo, sijali utapona Mabebe upo kwa sangoma Kama fuso, ninakata kona Fuso, ninakata kona Dawa ipo, sijali utapona Mabebe upo kwa sangoma
Anakiuno mlegezo, yuma kwepwe kwepwe Kweza okoche kama, macho vishikizo Cheki kope kope Kajohari wakanumba Moya ti, pa, ti, pa, ti Binuwa mchanga, ti, pa, ti Oke chita, chita, chi Kageoka simba, chita, chi Oya kanyegele, negele, negele Biba kanyegele, negele, negele
Woga tupa kule kama fuso Linakata kona, kona, linakata kona Dawa ipo, sijali utapona Nararara, ipo kwa sangoma Fuso linakata kona Dawa sijali utapona Mabebe upo kwa sango
Hip Hop Man.